Emfuleni bangcwele.
Emfuleni.
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 Owapapatisa.
Owapapatisa. UJesu.
Igama lawo.
Igama lawo.
Oh, no, Papa, this is a moment.